Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko muri Sanga, ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana. Mu kiganiro Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi turahije ijambo abana bashakisha ababyeyi babo, harabatandukanye nabo kubera ko inzira zabyaye amahari bagatandukana, harabo ababyeyi babo basiganiye umwe agahitamo kumuhara ariko na n'ubu baracyabashaka, hari n'ababyeyi batazi niba abana babo bakiriho. Turahije ijambo kandi abashakisha abavandimwe babo. Icyo abana benshi mwumva muri iki kiganiro bahuriyeho nuko banyuze mu bigo by'imfubyi, ibigo biramira bikarera bigakuza. Ikaze mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Turabimbura ikiganiro dushakisha uwitwa Ngendabanka Augustin ushobora kuba ari Burundi. Umushakisha n'umugore we Mukanyandwi Teresa yamusize mu Rwanda subira mu Burundi hashize imyaka irenga 30. Mukanyandwi ari mu karere ka Ruhango, umurenge wa Kinyazi, akagari ka Rutabo, mudugudu wa Nyirabubayi. Yaravuga ko yari amaze igihe kirekire ashaka kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Mbashakishije hari imyaka irenga 2.
Nibyo?
Ndizi mwana nzakumva mutanze nomero kuri radio.
Yego.
Nuko rero ndabumva ufite simati nayo njyewe ngira ashakisha, ndamubwira ngo azabatere mesaje.
Yego, mesaje yawe twarayibonye. Uwo mwatumye yaragutumikiye, niyo mpamvu nguhamagaye. None rero mbwira ikikugenza.
Ikintu rero yifuza ni ikiganiro Agasaro Kaburaga nkunda kugikurikirana.
Yego.
Ufite umufasha wanjye waturutse i Burundi yavuye muri 1980 turashakana, none ubwo ngubwo yahavuye ngo yarije wa koperative yari uwo ahantu muri komine ya Buhiga ariko habaye Karungu. Uwo muntu ndetse twari tubyaranye 3 ariko yagiye muri 1990, umwana umwe yarapfuye ariko asize yarapfuye, aragenda ageze iwabo ubwo ntagakuru kezi muri 1993 i Burundi hatera intambara, ntagakuru kiwe nigeze menya. Ariko yambwiraga ko ini iwabo hari muri komine ya Buhiga haza guhinduka Karusi, nuko akambwira ko ari muri korovesi ya Gitega, akambwira ko papa wiwe yitwaga Ntakabuzema ariko mama wiwe akitwa Tizi Ningarejina, umuntu wiwe akitwa Pasikari Gunika, akaba afite umukobwa witwa Nukwigiza Nyensi. Avuga ati ubu yenda yaba yarapfuye bwo habura ndagasigisa igikasigaye ngo tuye twavugana.
Yego.
Nuko rero ubwo akomeza ngatega amatwi ikiganiro Agasaro Kaburaga, ngo ndabashakisha ndababura pe, hashize imyaka 2 rwose nshakisha ntibanshakisha. Nuko ndakumva mutanze nomero rero kuri radio, numva rero ngo mushakishirize abandi, nkavuga ntese nanjye yenda ntimwanshakishiriza mwumva uko bimeze.
Nicyo tubereyeho, reka tufatanye tuzagufasha. Ariko ubanze nawe umbere imfura, umbwire umufasha wawe izina rye ninde, yitwa nde?
Yitwa Ngendabanka Agustini.
Ngendabanka Agustini, mwashakanye aho ngaho mu Ruhango, byagenze gute? Yaje gukora aho ngaho, mwahuye mute?
Iyo yari jere wa koperative Buhiga baza guhomba aho mbyara atoroka, atoroke araza agera inaha. Izina hari urugo turashaka nahashira iyo myaka, n'ubwo hari muri komine Ntongo icyo gihe, perefegitura ya Gitarama, hari muri Serire Kanka, ngongo gorero yagiye hitwa gutyo ngongo byarahindutse hasigaye mu ngenge wa Kinaziya akagari ka Rutabo mu gihugu wa Nyirarubayi akarere ka Ruhango intara y'Amajyepfo byose byarahinduye.
Umugabo wawe yavuye mu Rwanda agi Burundi akubwiye ko ajyanywe n'iki?
Yaravuze ngo perezida wari uriho avuye ngo kandi akaba yaraje yahombye muri koperative yaraje ahunze. Yaravuze ngo perezida wari uriho yavuyeho ngasubiyeyo ubwo yenda ni amahoro ngo nta kibazo azagira.
Hari ahandi washakishirije cyangwa se wagize igitekerezo cyo kumushakisha ariko wumvise ikiganiro Agasaro kaburaga?
Numvise ikiganiro Agasaro kaburaga nibwo natekereje kuba namushakisha kuko ni kure cyane ntabwo nari kugira ububasha bwanagerayo ni Burundi bataranafunga.
Hari abandi Barundi bari batuye aho ngaho mu Ruhango bamuzi bari bamuzi?
Ntabake.
Nta n'abandi bari batuye Intongwe cyangwa se Ikigoma bari bamuzi?
Oya nta bandi bari bamuzi.
Mbese iyo koperative yakoreraga yahombye mbere y'uko ahungira mu Rwanda, iyo koperative yari koperative ikora iki?
Ntabwo mbizi nimba baraguraga imyaka gusa hari indi buhiga. Icyo bakoraga ntabwo nkizi dusambiye yuko yari jera wa koperative ngo agahomba agacika.
Ubu se niba Gustini umugabo wawe Ngendabanka niba kumva ni iki wumva ushaka kumubwira, nayahe makuru umufitiye mubwire? Uri hano mu kiganiro Agasaro kaburagara kumva, mubwire icyo ushaka kumubwira hanyuma mbone kugera kukurikiraho.
Mana we, abana bafite agahinda ku buryo umukuru we yicara akanarira akavuga ati ngewe wampokongerayo byonyine ngo ngewe ngende njye kureba amubwira nti rwose ntabwo wahamenya. Uva baramuririra baramushaka cyane rwose abaye akiriho bakamubona cyangwa bakanamwumva Imana yayikoze.
Ndahamya yuko nawe niba akiriho arakumva, naramuka kumvise tuzabimenya tushobore kubahuza. Madamu Mukanyarugwi Tereza, rero nagira ngo ngushimire kuba warategereje iyi myaka yose, umbwiye ko wategereje imyaka ibiri kugira ngo uze mu kiganiro Agasaro ka. Tuzagufasha turebe niba twagera muri Karusi tukabaza niba hari umuntu wamenya Ngendabanka Agustine mwashakanye mwabyaranye abana babiri. Niba yumva rero azamenya yuko Mukanyarugwi Tereza wari utuye muri Ntongwe wari umugore we akimukunda akimutegereje. Ngaho rero ukomere, ngushimire ko wumva ikiganiro Agasaro kaburaga ku Ijwi rya Amerika.
Mana umva nitamye Imana ikibarari imbere n'inyuma, nyagasani mbifurije imigisha y'Imana iteka ryose.
Urakoze cyane
Agasaro kaburaga.
Umwana w'umukobwa yaravutse ariko asanga se amaze kubwira nyina ko batakibanye. Nyina ntiyabyakiriye neza, afata umwana mushyira se arigendera. Turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Nyina w'umwana yaratuye mu Gatsata, naho se Rudasingwa Emmanuel akaba yaratuye ku Kabusunzu. Uwo mwana yabuze papa we muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Yaje mu kiganiro Agasaro kaburaga ashaka irengero rya mama we, yitwa Diane Uwamahoro, atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Muhima, akagari ka Nyabugogo, umudugudu w'Indatwa.
Iki ni kimwe mu kiganiro Agasaro kaburaga. Njyewe navutse ndi umwana mutoya, noneho papa wanjye nzana kwa mukadata sinabasha kumenya mama wanjye. Ubwo icyenda kane tutampunga mpungana na mukadata, bajyaga bambwira mu mashyamba ya Kongo nyine niyo nakuriye, muri iyo ngiyo ntari umubyeyi wanjye ari we mama umbyara. Ako papa we yarapfuye, yapfuye mu ntambara ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu kane. Noneho ubwo ndahunga nyine nkiriye mu mashyamba ya Kongo nkurana n'abandi bantu ari bo mukadata n'abandi bafamiliye, ariko ntabwo nigeze mbasha kumenya mama wanjye mbyara. Noneho muri 2011 nibwo twaje kugaruka mu Rwanda, tuhageze ndaza kumwitaho twahasanze. Ndabaza ese ntabwo namwe arabashije kumenya umubyeyi wanjye mama wambyaye? Barambwira ati twumvaga ko ngo atuye mu Gatsata. Kuva icyo gihe rero kugeza iki gihe ndababara cyane kuba ndinze mba mukuru
Niki cyatumye akwivanaho warakimenye
Ntabwo nigeze nyine barambiye ari ndango yarafashe nuko batabanye cyo niba dopo batatarera maze gushaka indi mugore ari naho nyine yanditse ntabwo bizuze naumbe nari muto ari umwana muto cyane ntabwo nigeze kumenya ntabwo namenye ari amazina ntabwo nayanduye kamwe n'isura ntabwo nigeze nyine nta n'umuntu wigeze abasha kubisobanurira
Papa wawe yitwaga nde?
Bambwira ko batamuzi. Yitwaga bidatinda nande.
Hari abavandimwe be bandi bariho aho ngaho ku Kabusunzu?
Oya, bavandimwe be hari ndakubwira. Yari afite kinyura nawe yapfuye mu ntambara. Mushiki we, hafi ya mushiki umwe, niwe twabashije kuzunguka tugiye muri Congo, tukicikiraho. Niba bashobora kutwakira njyewe na murumuna wanjye tugiye muri Congo ariko ntabwo mushiki we yigeze antunuba arahari ariko ntabwo yigeze asobanurira ngo ambwire aho nda neza aho mama ninda yaba avutse cyangwa ataramumenye ninda abayeho cyangwa atari
umaze gukura wigeze utekereza kuba wajya mu Katsata ukabaza niba hari umuntu waba ufite umwana ya tandukanye nawe ngo urebe ko yenda wamugwaho wabona umubyeyi ushakisha umwana nawe icyo gitekerezo bugeze ukigira
ntabwo nigeze nyigira cyane ko nubwo nyine mu gatatura nimba mwamuhagaze nta nubwo ari kure rero ku muntu imana nta muntu gusa nari ntagiyo ariko icyo gitekerezo ntabwo nigeze nyigira ngo mbashe kuba ntajyayo ngo mbayeho
niyo mpamvu nkubajije mu Gatsata ndahazi uvuye aho utuye uvuye aho ngaho utuye ujya mu Gatsata n'ubu tuvuganye wabugezeyo hanyuma ni hafi cyane nyoko wanyu uva ingimwe na papa wawe ibyo byose azi amazina y'umukobwa wabyaranye na musaza we ntabwo yigeze akubwira amazina ye
ntabwo yigeze yambwira aje cyane undi kwitaka tuza njye nawe se nimutira kubimubaza yambwira ngo ntabwo yigeze abimenya ngo ntabwo amwumva
yo kuwanyu mwahunganye mujyana muri Congo nawe mwaragarukanye mu Rwanda Imana imuhire uko ridashira
yarananfashije cyane gusa yajyaga mbwira ko nirinda mbyibuka neza nari mutoya ndavuga ko ngo yitwaga Sayatina ndumva ako kajambo ako kazina ndumva ko twigeze kutumeramo we yari azi n'amakuru ye neza ariko ntabwo yigeze abasha kunsobanurira neza ngo ambwire ariko amakuru yari ayazi ariko yumva nyine naje kumenya ubwenge we amaze kwitaba Imana kitabasha kuza kugaruka mfite aya makuru nayo yizewe kuri
ariko byibuze uzi izina rimwe rya mama wawe yitwa Serafine
icyo kintu ni cyaba bigeze gukunda gukundira aho gatoya ukuntu
ariko se ubu tuvuganye wagutumayo wakubwira ngo uzahinyuze ushobora no kuhagenda umuntu yakubona mu nzira akavuga ati uyu mwana arasa nanjye ati umwana ni uwanjye ibyo bigeze ubitekereza
ntabwo nabitekereje ariko ndumva ubwira njye ndumva wa mugani icyo kintu nta kagombye kuba n'abantu kubikoze mbesha
none Diane w'amahoro niba mama wawe reka tumwite Serafina irindi ntabwo turizi nitugira Imana witwa Serafina wabyaje umwana hasi muri za 91 mwana w'umukobwa akaba yari afite umugabo bamubyaranye warutuye ku Kabusunzu witwaga Rudasingwa naramukari wakiyumva cyangwa se waba zi kwabo bantu bakundanye bakabyara umwana ubwo nawe azadufasha tumenye niba koko uwo mu mama wawe yaba ariho niyo yabatanariho kandi nabyo tukabimenya ariko reka tumwifurize kuba ariho
nico nange nashakaga
kumva reka tumwifurize kuba ariho nkusabe uramushakishije ugiye mutarabonana niki wumva ushaka kumubwira imyaka 30 yose ishize utaza makuru ya mama wawe utaza hwari niki wumva ushaka kumubwira
ikintu wumva ushaka kumubwira
yego
nzi ni byinshi cyane narababaye cyane mbaba ubuzima bubi cyane bumbabaje ajije navuga ati byibuda iyo nza kuba kugeza n'ubu ndi urimo yambuga ati banki iyo nza kuba mufite nari kuzajya mutura agahinda kuko nagize nkamubwira ibibazo byose bikomeye nabyo cyane ko ari nawe navuga yasaza kunsiga nsaza kuza ngo nsige kwa papa wenda ntabwo ari kugera kuri urwo rwego ariko mubonye byibuze namubwira ijambo ryo gusana namubaza ikintu kimuta gutya cyonyine namubaza impamvu yanyikuyeho bigatuma mbaho nabi cyane bikabije
birumvikana ko ugendana agahinda kagushengura ugasangiye n'abandi bana benshi bakura badafite ababyeyi impamvu zatumye agutanga ntabwo twazimenya niwe wenyine uzatubwira icyabimuteye icyazana akaboneka kabanza ukagira umubyeyi ibyo nabyo muzabiganira ube wabimubaza birumvikana ko si icyo kibazo cyonyine ufite gusa ufite n'ibindi wifuza kuba waganira nawe nagira ngo ukomeze gukura udafite umubyeyi ntabwo byoroshye kuba waragize ibyago na papa wawe akitaba Imana ukasigara wenyine ukabaho ubupfubyi n'ubwo bwose wagize abantu bakubaye hafi kugira ngo ushobore gukura gutera imbere ariko umubabaro wawe nk'umwana wakoze wenyine ndawumva ngushimire kuba wihangana ngushimire kuba utaha kare ngushimire kuba ukifitemo ubwo w'umuntu ubukomeze kandi wizere yuko tuzagufasha twizera yuko mama wawe Serafina yindi tutazi
abaye ariho cyane nkamenya ko hari cyangwa ataza basi nkabona n'umuntu ambwira ko yaba yaramuzi ariko baza atakiruta nyine cyaba zihagije
ntabwo azabura abumva ijwi rya Amerika batuye mu Gatsata ndetse no ku Kabusunzu babazi bazi Rudasingwa niwe papa wawe aho mu Gatsata nabo bazi umwana w'umukobwa witwa Gaserafina wabyaye muri 1991 hafi aho akibaruka umwana w'umukobwa ariko akaza kumujyana ku Kabusunzu abo nabo abakiriho abahari bazatubwira ni amakuru tugenda duhererekanya ngaho rero Diane urakoze kuba warakomeje kuhamagara ntucike intege no kuba twashoboye kuvugana rero ibihe byadukundiye nubwo byabanje kudutenguha ngaho ukomere ugire umugoroba mwiza
ko murakoze cyane rwose ndabashimiye nano kuba mwemeye igihe cyane kandi nubwo habaye n'inzitizi nyinshi ariko ukazihanganira wakoze cyane
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga dutumikire uwitwa Uwimana Angelique ni mwene Murimanyi Pierre na Mukaroni Edisa ararangisha umuvandimwe we baburaniye muri Congo mu mwaka w'1994 amakuru afite nuko nyina ubabyara yitabye Imana asize uruhinja rukivuka maze se akarujyana muri Croix Rouge mu kigo cya Croix Rouge muri Congo Uwimana Angelique yatahukanye na se amusiga kwa nyina wabo ababwira ko abandi bose bapfuye bagasigarana uruhinja narwo yasize muri Croix Rouge muri Congo se ubabyara nawe akaba yaraje kwitaba Imana batarabona uyu muvandimwe we wasigaye muri Congo Uwimana Angelique akaba avuga ko ababyeyi babo bakomokaga mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi muri commune ya Satinski secteur ya Gitwa muri civile ya Kankunga. Hari umugani w'Ikinyarwanda uvuga ngo ubwiwe ko azagabirwa n'ubwiwe ko azanyagwa ntibagoheka kimwe. Nambaje Imana Rex bahimba Rukara yakuriye mu kigo cy'imfubyi yarererwa mu muryango wa Rutu Nyarugenge. Icyo gihe hari uwo yateye ubwuzu ashaka kumugororera ariko ntibyashoboka. Nyuma y'imyaka 25 Rukara yitabaje Agasaro Kaburaga ngo ahure n'uwo mugiraneza atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Nyarugunga akagari ka Nonko umudugudu wa Rugari.
Mu mwaka muri 1997 na 6 hari umuzungukazi w'umumetisi mama ni umunyarwanda yavukiye umuzungu nagira ngo mama yavukiye Rubavu yambonye ahantu mu Kiyovu cy'abazungu ahantu banderaga bo abo bantu banderaga uwo mukecuru yavukanaga n'ubyara mama icyo gihe jenoside yari irangiye yarebaga ubuzima bayo uko bafashe nyinshi arabasaba ngo anyijyanire muri Amerika. Icyo gihe umugabo yakoraga muri woni inaha i Kigali ariko umudamu ntabwo nzi nimba nawe arimo yakoraga. None icyo gihe arambwira ati bagiye kuduha mitasiyo tugiye gukorera i Kampala mu birometero 120 urumva nari ntagera sinari mbazi ati tuzahita tugenda muri Amerika. Ubwo ari umwaka w'1997 noneho umusaza wakoreraga bikora umunyanganizi yarati directeur wa Izari byanze bikunze ntimwamuyoberwa agira gutya ndabaza nese muzenti i Bugande hameze gute arambwira ngo mva sharuka amamagara akazina k'agahimbano Rukara n'uwo muntu anzi ku izina Rukara ati Bugande wapfuye bakakurya bakakoresha ibyo bashaka bakakwingisha cyangwa bakakurya ati uke nigiye kukurya bakugaburira nk'inyamaswa ukabanza ukarisha mpita nibunamishije muri jenoside ibyagezeho ndi umwana mbona ndapfuye. Icyo gihe nari mvuye muri kuroje y'Ababiligi Kacyiru nari narabaye umwaka 1995 nari nje kuba muri urwo rugo kuri uwo mukecuru ari nabwo uwo muntu yicaraga akabanyaka ari nabwo nange nemeraga ariko ambwiza iby'Ubugande ndabyanga anyinge misenga 5 wanyuma nzira mu maso abona ko nabyanze ambwira baragushuka abona ko nabyanze ariko nyine arira hari kubwa femili yanjye yabonaga kibye yeshe imbere yanjye birangira ntabashije kugenda noneho abandi bahita bananyirukana ndasaza beijing nongeye kumutekereza nayo kugera contacted ariko nanone hari abitwa kubwo navuga ngo ni ba mama wacu bari abana b'uwo mukecuru narabinginze umwe niruka mbwira ngo yabaga muri Hollande akakujya muri Irelande ntako nagize ngo mbingize bakoze na Jeanne baraka ubwo ungu arambwira ati oya ntiyanakwibuka navuga kunyibuka aranyibuka kuko mbere nayagaga inyuma za musuzi bakambwira ko bamusohoye birarangira banga kumuza nawe bo bantumyuma na contacted gusa ikintu kimwe cy'ejo bundi umumezi 5 ashize nigeze namwandikira uwo muntu icyo namusabaga kugira ngo afunze na Jeanne wenda mushimire neza yarangiriye yuko nkura muri Afurika n'ubwo buzima ndi umwana ubwana bukanza n'usimbo ntugire inama nabwo ntibangire inama byibuze mushimire neza yarangiriye kuvuga ngo yarangiye kundera nzagira ubuzima icyo kintu nyamukuru cyo kuba namubona nkamushimira ariko hagati aho Yolanda yarambwiye ngo ashobora kuba muri politiki ngo bakorera South Africa bagataha Portugal kumufasha kumusakira naba agafoto ke naba n'ayo mazina yanjye mukamubwira ariko nako gahimbano mukamusakira mugendereye ku nigihe bakoze mu Rwanda mwaka w'1996 miliyoni 97 bakajya gukorera mu Bugande 9 ubwo itenu mnani bagahita mu kwa mbere hari bawutamo iwabo tena nsko bari muri Amerika ariko nyirizina ngo baba bari muri Portugal no munsi bagakora Afrika yetu bagataha Portugal.
Ndagushimiye cyane kuba witabaje ikiganiro Agasaro Kaburaga, ndizera ko uwo mugira neza uzambona bidatinze. Ngaho rero nongere ngushimire ukomere.
Yego, murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Ngira ngo mwana rede ukuntu amaranga mpima yanyuze kandi kanatekereje kuri titre dufite kubera umunezero kundi igihe nari maze gishakisha nimero yacu. Niruka mu banyamakuru mbaza kumenya ko kubera BA bacehe bashakire ku bw'amahirwe barambwira bati burayi kuboneka. Mana Imana mwese ibaho umugisha kandi nahataboneka ibyo mwakoreye abandi ako nanjye mwakoresha uko mushoboye abanajajerwa n'icyo ari gicyo ariko nizeye ko nzanamona. Imana ibaho umugisha mu gihugu cyo mu ijuru. Murakoze. Amen, amen, amen.
Agasaro Kaburaga.
Undi mwana nawe wanyuze mu buzima bwo mu kigo cy'imfubyi ni Mbonye Umuvunyi Jean Baptiste, bakundaga kwita Mapusi, atuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Gahengeri, akagari ka Rwedi, umudugudu wa Kiruruma. Arashaka umuryango we bamwe mu bawugize bashobora kuba batuye mu Mutara mu Rwanda.
Ndashaka nyina mushiki wanjye nyogokuru wanjye na data nyungu naramubona kuva navuka ariko nawe ndamushaka.
None abo bantu bose bo mu muryango wawe mwatandukanye mute, byagenze gute?
Nyina twatandukanye, twatandukanye mu Rwanda aho bita Kayarondo, nari nyungute ko ntabwo nahibuka neza amazina yaho. Nari mfite nk'imyaka nk'itandatu rege kuko nibuga twatahana ahantu hose nagenda nagenderwa n'abaturage basanzwe yanga yagenda niyagenderwe mu kigo cy'imfubyi aho bita Imishoto ya Heremani.
Ubwo hari mu wuhe mwaka?
Hagati y'icyenda gatanu n'icyenda gatandatu.
Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe?
Yewe n'imyaka itanu cyangwa itandatu kuko aho ngaho mu kigo cy'imfubyi birangira ko nayagenda mutanze ikigando ko nabereye mu Bugande.
Wariwe mu Bugande. None se ababyeyi bawe baba bari i Bugande cyangwa se baba bari mu Rwanda?
Ndatekereza ko bari mu Rwanda kuko mama ni twatahanye noneho nyogokuru na barimu basanzwe batashye nyuma.
None se batashye bagiye hehe? Bamenya amakuru y'aho berekeje mu karere kanaka k'u Rwanda?
Nibyo tugomba kujya kirego kureba ushobora kujya mu muryango. Yeye baza kunjana yari kwenye wengine kwa nyaru kama chuo 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 jana nani ndi kuto ni mimi na nani ndi mimi kuna hawa 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 ugonjwa na wewe na wewe ni hari kwa ichoro cha tumu tu bora na kwa ugonjwa na maji na kuwa nchi bora cha ngazi ni mtenda bora kuchu.
Aho wasubiye kubashaka ni hehe? Ni Kabarondo waje kubashakira?
Ndio kwenye mama na mara mwa ngazi ya tashona jamu tena na hana la sahihi chuji. Ndio wewe ndio kugani kama chuo cha chanda na kwa kuko yashyizemo imyaka myinshi nshuro kuko nari maze kwiga ngiye kubashaka nsanga bayimutse ariko nagize nza kubona umuntu arangira abantu turabazi ariko barimutse nabo tujyaho rimwe.
None wowe urabibuka amazina yabo?
Rwose ngenze amazina izina rimwe rimwe.
Ngaho umbwira nyokorome yitwa nde?
Nari mwitaga kubwira imyaka.
Naho se umukecuru akitwa nde?
Nyumva bari mwitaga nansiye ntabwo nindi mbiye.
Bakaba bari batuye mu Mutara?
Wewe tu mumutere yafye ngatare ko nago ngi umudugudu nakagari nago ngi.
Kuburyo nta muntu numwe w'umuturanyi wabo wabukuzi, nta muntu waba wibuka wavuga ati uyu mwana ndamuzi Mapusi ndamuzi?
Hari umuntu nasanze yari ari aho mu marari arabwira ko nawe yamuzi.
Yego.
Ariko umuntu nawe niwe kizina rye gusa nibuka ko bari hari umuturanyi w'umukecuru bitaga ndumva niyaga ariko bari bafite umwana bitaga Ninyamira Gitamiro niba yari iwacu ntabwo mbizi namubonye gutyo ari mukuru. Umukecuru ndamwibutse yari yitaga Mutakibibi.
Utaha muva i Bugande, mwari mu Bugande mwaragiyeyo ryari? Byagenze gute kugira ngo mutahuke icyo gihe?
Rero
Kano nuhujani Kabarondo, Ikabarondo nta muntu n'umwe wabu hadi uhasigaye ushobora kuba mwene wabo na papa wawe.
Aya Kabarondo na urukuye mu nziza zata ukagaba kagenda bakiri mu handa bose bashaka kuba. Na gari hii yacu kuko na n'ubundi akomoka mu mutara niwe kavukiri.
Umuryango wawe wose nta muntu n'umwe usigaranye, nta muntu n'umwe barahari barahungaho mu Rwanda, ariko ntabwo uzaho bari?
Yose ntabwo nzaho bari, ariko ndizera neza ko bari mu Rwanda, kuko ibanyuranye neza ko bamenye ko ifite bene yacu benshi aho bitaka bari, ariko ntabwo mazi nta nubwo nziri inkomoko yacu neza cyose ko nzi ko yacu ari mu Mutara.
Ufite bene wanyu Kabarore ariko ntabwo uhazi? Ni ukuzagufata akaboko nkakujyana yo kubera ku Kabarore ndahazi. Ntabwo ari kure. Ubu ngubu tuvugana uri Rwamagana. Kuva Rwamagana ujye Kabarore niyo wagenda n'amaguru, ntabwo hashira imitaga itatu utaragerayo. Yego.
Naje kwiga kuko nizi bijyanye n'ububaji, ikigo zandiraga banyeretse kwiga ububaji ko bari bafite atoriye. Namaze kwiga bamakazi wera bamaze kumpinda mfata amafaranga mpindura ndetse mpindura aho ngaho mu Butare hose, nimeze nk'umuntu yataye umutwe nshakisha nshakisha. Nimwe naje kubona umuntu wanjye umbwira ngo abo bantu arabazi ngekeretse ngo ndashije kumara igihe kinini aho ngaho ngo nibwo nazayabona. Kuvuga ntabwo ndongera gusubirayo.
Ntacyo bitwaye, wanyuze aho wagombaga kunyura ku ijwi rya Amerika, radiyo yumvikana mu turere twose tw'u Rwanda na Nyagatare baratwumva, Mutara wose baratwumva, Kabarore baratwumva. Ndahamya ko hatazabura umuntu waba uzi uyu mwana wari mutoya, Jean Baptiste wari mutoya, ndabakoze kuri Mapusi. Ariko nagira ngo wongere wibutse abatwumva mazina y'ababyeyi bawe kugira ngo biyumve n'uwabumva bazi ababwire. Duhere kuri papa wawe.
Papa wawe niwe kurambi kwitwa Rwagahungu.
Yego.
Mama kwitwa Ntaranga Nyimana.
Yego.
Mama twatandukanye ari kumwe na mushiki wanjye yari mutoya cyane yitwaga Uwimbabazi.
Yego. Ndahamya yuko papa wawe ashobora kuba akiriho, niba atari Bugande ari mu Rwanda rwa buhungu azakumva, niba ariho akabakumva, nimba hari undi muntu wo mu muryango yaba kubw'Imana yaba asuba imbabazi waba wese akumva. Ni iki ushaka kumubwira? Usigaranye umunota umwe niwo nkunda gutanga kugira ngo umuntu rwose avuga icyo atekereza, icyo yifuza kubwira abashakisha. Ngaho uwo munota nawe ufate winigure.
Papa wawe nawemwera ko nifuza kumubona, nubwo naramubonaho ariko ndamukunda. Kuko nta kibazo nigeze ngirana nawe, nubwo nabayeho nawe ariko sikuberayo. Ntabwo nigeze mubona ariko mubonye namwita papa, kuko mu buzima bwanjye sinigeze mpamagara papa. Nawe twabanyaga gato nawe sinigeze mubona. Nimwumve ko namutita iruhande rwose, ndabonye nashimye Imana kandi nawe namushimye.
Urakoze cyane Jean Baptiste Mbonyi Muvunyi, wakoze cyane kwitabaza ikiganiro Agasaro Kaburaga. Unshimirire n'umufasha wawe wadufashije kugira ngo dushobore kuvugana ndizera nkomeje yuko abikabarore abinyagatare aho mutara wose bakumvise bazakumenya hanyuma tukazashobora kuguhuza n'umuryango wawe mugari n'umuryango wose tuzashaka ubwo rero nitugira icyo tugeraho tuzakubwira uzakomeze ibyo wumva ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga gira amahoro
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kinegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona
Shaka gasaro kawe muzakabona
mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa Murisanga mu rwego rw'ubufatanye n'ishyirahamwe ry'abametisi Métisse du Monde rikorera mu Bubiligi no mu Rwanda nyuma y'imfura yacu Hélène Eveline Schmidt twaboneye umuryango nyuma y'imyaka 51 ashakisha ubudiza bwacu n'uwitwa Marie Flore Gilet wavukiye mu Rwanda mu mwaka w'1900 56 avukira ku musozi wa Mukono muri Byumba nyina yitwaga Teresa Mukamwambutsa akaba umukobwa wa Kabongo nyina kitwa Kiminga nabo bakomokaga i Mukono papa we yari umubirigi witwaga Fernand Pire wari umukozi w'ububirigi akaba yaraguye ahitwa Imurama mwaka w'1956 amakuru dufite aremeza ko papa we amaze kwitaba imana bamujyanye mu kigo cy'abana baba metisi cyari save mu mwaka w'1957 ahamara imyaka ibiri mu mwaka w'1959 yoherezwa mu Bubiligi Marie Flore ashyirwa mu kigo cy'imfubyi mu Bubiligi turamushakira umuryango mu Rwanda mu bushakashatsi twakoze twabonye ko uyu mubirigi Fernand Pire hari n'undi munyarwanda kazi babyaranye umwana wavukiye isave muri 51 umwana w'umuhungu nyina akitwa Kamanzi Jetruda yakomokaga aho mu gatoki waba afitanye isano na Kamanzi Jetruda wabyaranye n'umubirigi Fernand Pire umwana w'umuhungu akoherezwa mu Bubiligi mu mwaka w'1961 yatubwira niba hari umwana cyangwa se umwuzukuru wa Teresa Mukamwambutsa w'Ibyumba ukiriho niba se umuzi imubwire ku mwene wabo Marie Flore Gilet uri mu Bubiligi amushaka
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga abana babiri b'abahungu bajyanywe mu kigo cy'Imasaka nyina amaze kwitaba imana turi mu mwaka w'1990 mushiki wabo mukazi cyeye Clarisse utuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Kigoma akagari ka Butansinda umudugudu wa Karama aratubwira ukuntu batandukanye yifuza ko twamufasha kumenya aho baherereye
ikintu kendaho mu kiganiro no kurangisha abana twabuze twari bato mama yatoye muri 90 none wari amaze gupfa muri 90 kuko twari bato tudashoboye kurera abo bana babajyana mu kigo cy'imfubyi kandi bitaga Imasaka
ninde wabajyanye
umudamu bitaga Yosefa wari wacu nyine wa komine Kigoma umudamu we
abo bana yabajyanye ari ndu bamuhaye yari afite ubuhe burenganzira bwo kubavana aho mu muryango wabo akabajyana mu kigo cy'imfubyi
umuryango wacu twe mama yapfuye noneho apfa twebwe twibana mbese turi imfubyi noneho kubera twari abana batoya urabona yaguye mama ajya gupfa yaguye hariya kwa muganga ahantu hari Kigoma nyine tuburira cyane
yego
noneho urumva kubera twari abana tukajya tujya kubavuza harimo gato nyine kataramenya kurya no kumva twajya ngo tubahaye nk'amata kabacamo tukajya kwa muganga abaganga rero niba batubonye batugirira impuhwe hari umuganga wabitaga Gasangwa n'undi mama bitaga Bonifrida nyine bansindana umudamu we hari ubwo batugejeje kuwo mu mama nyine
ari impuhwe babagiriye bati turebe uko twabaramira aba bana bakabaho nta bandi bantu muryango wanyu bari basigaye bo mu muryango wa papa wawe cyangwa mama wawe
mu muryango wa mama hari hari mama arume ari ko nyine ntabwo bari basitayeho kwa papa naho urumva abagata wacu bari bahari ariko nta muntu n'umwe wabashaka kutwitaho kubera ko papa yari ashatse undi mugore
none se mama wawe yitaba imana papa wawe yari akiriho
yariho n'ubu ngubu ariho
ubu se abahehe
ubu nyine ariko uko bimeze ntabwo papa wanjye ariwe papa wabo bana abo bana tuvinimwe kwa mama mama yashatse kwa papa aha tubyara turi babiri jye na mukuru wanjye gusa abandi bana narababyaye mbese ubwandi batandukanye papa yashatse n'undi mugore mama nawe yariyubakiwe aba nyine arinda ishyibe aho ngaho
none se ni namwe mwafashe icyemezo cyo kubajyana mu kigo cy'imfubyi
yego mukuru wanjye niwe wari mukuru niwe wajyanye nabo babajyanye nyine mu kigo cy'imfubyi ni nawe wagiye kubasinyira ariko nta kintu yarapfuye
hanyuma nimba warabaherekeje byagenze gute kugira ngo abo bana mubahe uwo mudamu Yosefa
mukuru wanjye niwe wari mukuru
yari afite imyaka ingahe
we yigaga hari mu mwaka wa gatandatu ariko ubu byabaye ngombwa ko duhita tuva mu ishuri kugira ngo dufate inshingano nyine yo kurera abo bana twabonaga nta wundi wo kubitaho
hanyuma nyibutsa nimba wibuka Gasangwa abagirira impuhwe abasabira ko uwo mudamu Yosefa yabajyana mu kigo cy'imfubyi abana bagenda nawe warabaherekeje wajyanye na mukuru wawe
ngiye nabagejeje nyine aho kuwo mama babashyira mu modoka nyine kuko bari bafite imodoka baragenda ariko aho ngaho mu kigo cy'imfubyi babajyanye masaka bajyanye na mukuru wanjye
hanyuma mukuru wawe akubwira ko hari urupapuro yasinye yemera yuko abo bari umunabe basigarayo
yego
kuva icyo gihe nta yandi makuru yabo wigeze umenya wamenye uko bahavuye wamenya aho bari na yahe makuru ufite
ayandi makuru nongeye kumenya kubera ko twari abana nyine natwe hari hasigaye n'abandi twagombaga kurera abo nibo nyine bari bato babonaga batugoye ntabwo twigeze twongera kumenya amakuru urumva bindi iyo bigeze muri 1994 umwaka uko ndacukwe birangira nyine mukuru wanjye yitabye Imana nibona rijya wisanze genyine nyine
abo basaza ba banyu bajya mu kigo cy'imfubyi cya Masaka bari bafite imyaka ingahe
harimo gato kari ubwo ntashoboye kugereranya neza ariko uwo umutwa yaratabizuza umwaka yari afite hagati y'amezi 9 n'umwaka ubwo sinaba nibuka ngo bavutse ryari kuko nanjye nari umwana urabyumva
yego
ariko umukuru yari hagati y'imyaka 3 n'2 hagati y'imyaka 3 n'4 kuko ari umwana uzi ubwenge ubwo yakicaraha ngiye kuzana amazi akahicara kandi ntuhave kuko twari bato ntabwo nimva nakwibuka ngo bavutse ryari ibipande by'ikingiza sinzi ngo nabibona gute ubwo rero yari umwana uzi ubwenge mbese wabwira ngo ucaraha akahicara ahubwo uti ntihagire umuntu uza ngo winjire mu nzu yari umwana mbese w'incuke nyine hagati y'imyaka nk'itatu n'ine gutyo
amazina yabo ni ayahe umukuru yitwaga nde umuto yitwaga nde
muganga akiritse Imana Kalisa umukuru
yego
yitwaga Hakizimana Jean Claude
none se nyuma ya 1994 hari amakuru yabo mwigeze mumenya muzi aho baherereye
ntabwo twigeze tuyamenya kuko 1994 byabaye ngombwa ko nyine bamwe bacukwabo abandi bacukwabo birangira mukuru wanjye nyine duhuye tutakibona nyine niwe nari kubaza amakuru kuko niba uzi naho yabajyanye uwo mumama nawe wadufashije kubajyana ntabwo nari kumubona kuko abantu bose bahise bahunga kugeza na n'ubu nta makuru mfite amakuru nigeze kumva nayo uko wenda abo bantu baba barabahunganye ariko sinzi ngo bahunganywe n'iyihe leta sinzi ngo babahunganyishije mu kihe gihugu ariko nyine nabyumvise gutya ariko hamwe nabyo mbifitiye neza
ariko uzi neza ko 1994 bari mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka hoho naguhumuriza niba koko ariho bari abahunze abana b'imfubyi bari bahari muri 1994 bose ku itariki hafi ya 13 ni bwo bwa nyuma buri indege bagana mu gihugu cy'Ubufaransa hari n'abandi bakeya bashobora kuba baragiye mu Bubiligi ariko benshi bagiye mu Bufaransa ubwo ngubwo rero nabo imana niba yarabakomeje bakabakiriho niho bashobora kuba bari. Ariko se mbere yuko bagenda, uwo mudamu wabagiriye neza akabafasha kubashyira muri icyo kigo cy'impfubyi hagati ya 1994 mwigeze mujya kumusura mushimira yuko yabakoreye icyo gikorwa, hari imigenderanire mwigeze mugirana nawe, mbese yigeze bamenya mwebwigeze yajyaga babwira ati bana mumeze mute, urambwira ko ari umuntu mwiza, mwakomeje kugenderana nawe?
Nyine hari igihe yadutumagaho nk'uko akadufasha nyine nk'abana b'impfubyi, ariko ntabwo ari kenshi nyine twakundaga kugenderanira, ariko yari abizi nyine ko twibana mu rwego rwa twenyine tubabana, akagiye nyine dutumaho tugatumiza se mu isure tukagenda nyine akadufasha.
Ni byiza bw'umwagiranye iyo migenderanire y'urukundo akabamenya nk'impfubyi. Nawe ndahamya yuko kino kiganiro zacumva ubwo azamenya amakuru yawe usigaye, mukuru wawe nayo azayamenya ko atakiriho, ubwo nibishoboka hari icyo yamenyeshwa ko nacyo yamenye, ariko hari icyo yamenye nabyo yatubwira amakuru y'abasaza bawe, ariko ashobora kutabimenya kubera ko bagiye inzira zitandukanye. Icyangombwa ni uko yabamenye kiri bato akabamenya, hasigaye nagira amakuru yadufasha kugira ngo dushobore kugera kuri basaza bawe, ayo nayo ndahamya yuko azayaduha. Niba basaza bawe bakumva muri kano kanya, ubabwire buri wese mu izina rye, umuhamagare umubwire icyo ushaka kumubwira, nguhaye umunota umwe ngaho buri masegonda 30 usuhuze umwe umubwire icyo ushaka kumubwira. Nubwo bwose bashobora kuba bumva bavuga ururimi rw'Igifaransa, ariko tuzabasemurira nitubabona, babwira icyo ushaka kubabwira.
Tuhuza Nakiretse Imana Kalisa, ndamubwira ko mukunda, ari musaza wanjye kandi ndamukumbuye, kandi ukuri ntabwo yagiye nk'uko wenda yabakeka ko bamujugunye, ibibazo by'ubupfubyi ndamusuhuza. Ndasuhuza Nakizimana Jean Claude, nawe ndamukunda kandi ndamukumbuye, murakoze.
Urakoze nawe Clarisse mu kazi ke, ngaho rero ukomere wakoze kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, no kwizera Ijwi rya Amerika mu kuzagufasha kubona abavandimwe bawe. Ubwo nitugira icyo tumenya tuzakubwira, ukomeze utegereze wizeye.
Murakoze.
Agasaro Kaburaga.
Umwaka ugiye gushira tugishaka uwitwa Emmanuel Twagirayezu, bakundaga kwita Rwayibebe. Gashema Vianney ni umuvandimwe we, atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere. Dore amakuru yaduhaye yerekeranye na Emmanuel Twagirayezu.
Umuvandimwe wahunze muri 1994 ahungana n'ababyeyi na ba sekuru, hanyuma bo baza kugaruka we ariko ntiyaza. Ubwo nkunda kumva ikiganiro cyanyu ku cyumweru cyitwa Agasaro Kaburaga.
Yego.
Nashatse uburyo rero mbona nimero zanyu biranga, nza guhamagara mfite umuvandimwe witwa Arpost Twahirwa, amubaza niba yambonera nimero zanyu, arambwira ati ndagufasha ndaguha nimero za bagira ubusa muzavugane.
Ni byiza, urambonye rero, none uwo muvandimwe wawe yari yarahungiye he kubera icyo atagarutse?
Umuvandimwe wanjye yahunganye na basekuru 94 bahunga.
Yego.
Barahunga bahungira hitwa babaye mu urumva nge ndi mutoya, ariko nabashije kuganira n'abantu na se wabo wari waragiye ariko aza kugaruka, ariko arashaje ari no mu cyaro, baba bari mu cyaro ariko na telefone zabo ntazo, noneho ampa amakuru y'aho bari
hehe.
Babaye mu nkambi ya Kabira muri 1994, hanyuma ubwo yabanaga na sekuru na nyirakuru na nuwo se wabo witwa Makabuza Jean-Marie Vianney. Hanyuma basi akaza kuhavaho mu nkambi ajya gukora akazi aho bita Ishange. Nyuma ariko akajyaza gusura basekuru waho babaga mu nkambi, yaje kuva rero ahitwa Ishangi ngo shebuja amwimurira ahitwa Nyamibwa na Nyamikubi. Nyuma rero base wabo na sekuru baje gutaha ariko ataragaruka kubareba aho bari bari. Kuva icyo gihe rero baza andi makuru yandi twamenye arengaho baraje, kuva icyo gihe nta yandi makuru ye yara turamenye.
Uwo muvandimwe wawe yitwaga nde?
Yitwaga Twagira Yezu Emmanuel, bakundaga kumwita Rwayibebe. Yahunze afite imyaka 17 kuko yavutse 1977. Ariko hari undi muntu waje kuza duha makuru yuko babonanye muri 2000.
Yego.
Ariko umukuru wanjye we atakunze kuba mu nkambi, ntabwo yakunze kuba mu nkambi kuko baje ngo guhura, amubwira yuko asigaye yaratuye. Uwo muntu waje nawe yaraje aduha amakuru gutyo, nyuma ntabwo twongeye kubonana kugeza na n'ubu.
Yababwiraga ko yabatuye hehe?
Yatubwiraga uko yabatuye mu ibyo bice bya Nyamikubi.
Niba Twagira Yezu Emmanuel bitaga Rwayibebe ni mukuru wawe, niba kumva akaba ari aho za Nyamibwa na Nyamikubi, akaba kumva hano ku Ijwi ry'Amerika, nayahe makuru wamubwira? Usigaranye amasegonda 30 yafate ugire amakuru waha mukuru wawe, umubwire amakuru yo mu Rwanda, umubwire n'icyo wifuza ufite ku mutima wawe.
Mu by'ukuri byashimisha abaye akiri wabaye anyumva, abavandimwe bose be barahari, uko twari abana 9 bose barahari, abaye anyumva rwose. Nimero zanjye nizi, cyangwa umwe muri base wabo banyumva, abaye anyumva cyangwa hari n'umuzi ubazi afashije akaba yabagezaho aya magambo mvuga rwose. Nukuri turamukumbuye umusaza n'umukecuru, bahora bavuga ati icyatuzanira Manuel tutarasaza byadushimisha cyane.
Amakuru dufite nuko Emmanuel Twagira Yezu atari Nyamikubi nkuko murumuna we abivuga. Umwe mu babanye nawe imasisi muri Rucuru ari mu kiganiro Hakizimana Aloyizi, ari mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Kibirizi, akagari ka Gashiha, umudugudu wa Rukamiro.
Arwitaga Rwayibebe.
Yego.
Arwitwaga Nubaha. Arwitwaga Kalisa.
Yego.
Na Bizimana.
N'uwo
Manuel nyine ariwe bitaga Rwayibebe,
akaba ari muri Zambia ubungubu.
Wari muri Zambia ubungubu, ubwo nanjye naye ndimo bitaga Hakizimana Louise. Ariko njye nkaba naratashye ndi hano mu Rwanda mu karere ka Nyamagabe.
None utaha watashye uvuye Masisi cyangwa se nawe wabanje kunyura muri Zambia?
Njye nari mvuye aho bita Rucuro.
Ubwo hari mu wuhe mwaka?
2019.
Hanyuma se
rero nageze hano mu Rwanda mvuye Mutobo.
Wari uvuye Mutobo?
Nageze mu Rwanda nita njya kwiga ingando i Mutobo.
Rwayibebe se wigeze wongera kubasha kuvugana nawe aho yari muri Zambia?
2016 twaravuganaga, nuko amasimu bayanyatse, na 2018 twaravuganaga.
Ku buryo uratekereza ko akiri muri Zambia?
Cyari muri Zambia mu nkambi.
Iyo nkambi izina ryayo urarizi?
Ntago ndizi, twavuganaga ambwira ko ari mu nkambi ariko ntago ndizi.
twagira Yezu Manuel mukaba mwaramwitaga Rwayibebe.
Yego.
Ubu naramuka kumvise azahita amenya yuko ari we Hakizimana mwabanye mashisi.
Yego yego aho bita imikino.
Ubu se niba kumva mubwira makuru yo mu Rwanda binamufashe kumva yuko na murumuna wa mushaka ugashima mubwira makuru yo mu Rwanda hameze hate ku muntu wavuye aho ngaho rucuru warumaze imyaka ukanyura moto ubungubu kaburi Nyamagabe mu Rwanda hameze hate.
Mu Rwanda nta kibazo bose natanze n'ababyeyi be na barumuna be bose barahari na mukuru we aho bita ku ruhuha naho narahageze bambwira ko ngomba kujya mushakisha ari hose ngo bakavuga nari kwinomere narayibuze kubera telefone yanjye bayinyatse narayibuze.
Tuzagufasha kumugeraho muzavugana ariko se muri kano kanya niba akumva Hakizimana niba akumva Rwayibebe wamubwira iki birumvikanira mukumbo ariko gira icyo umubwire hano mu kiganiro agasaro kabura gafata kanya winigure umubwire icyo ushaka.
Rwose icyo namushishikariza murumuna we aramukeneye cyane bunari i Kigali ariko aho bita igashiha niho iwacu niho mvuka ubu bashiki be bari kumubaguha bamumbaza cyane ngo baramukeneye iba nyumva rwose yakwiye kuba avugira kuri radio nawe bakavugana akababwira nawe uko bimeze nawe agataha rwose n'imiryango yose bagumana n'iminani ye bari kuvuga ngo ubu nta muntu ushobora kwagera kereka bamubonyeho banze no kugira ngo n'undi awufateho atahageze byibuze ngo abihereho ariko icyo namubwira cyo ni uko njye nageze iwacu nta kibazo gihari agomba kuzaza nta kibazo iwacu mu Rwanda nta mahoro nasanze nta kibazo gihari.
Hakizimana Louise ndagushimiye cyane kuba wafasha akanya kugira ngo ufashe Gashema kubona amakuru ya mukuru we Rwayibebe. Ndagushimiye cyane kuba wifashije kino kiganiro kugira ngo udufashe guhuza Abanyarwanda aho bari hose. Niba rero Rwayibebe twagira Yezu Emmanuel atwumva muri kano kanya aho ari muri Zambia ndahamya yuko atazatinda kutugeraho kugira ngo tubahuze. Nongere ngushimire mbikuye ku mutima gira amahoro.
Yego rwose murakoze cyane Imana ituhe umugisha twese.
Gusoza iki kiganiro ndatumikira hiti yise Enias mwene Nyabudaraza Eliana bari batuye mu cyahoje ari prefecture ya Gitarama muri komini ya Masango muri sitori ya Nyakogo muri serire ya Gashira bwoba ni hagati ya Gitwe na Buhanda yansabye kumufasha gushaka umwana w'umuhungu witwa Ndahimana Elam bakundaga kwita Didi akaba yarabuze ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1994 yarafite imyaka 6 akaba yari kwa nyirakuru abavandimwe be ashobora kwibuka ni mushiki we witwaga Umuhire bakundaga kumuhimba Picu ndetse na nyirasenge witwa Nerida ubwo n'ubutumwa bwa hitiyise Enias. Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake k'umuntu mushakisha. Nimero rero ni 001 2072 4 6 4 6 nongere nyisubiremo 001 2072 4 6 4 6 mbibutse ko igikorwa cyo gushaka ababuranye n'ababo ari igikorwa cy'urukundo n'ineza nta kiguzi ntihazagire ubasaba amafaranga abizeza kuzabafasha kungeraho ntibibaho. Iki ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika cyo gushyigikira ubusabane ubworoherane mu bantu no kumva ko umuntu ari umuntu nkawe. Naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Agasaro